wowe ngo byiduhetse urakaramba uyo bose byawe ninga bidukingira mu kugera kwiterambere kizarirambye sinabura kuvuga ko tavuye habitujya heza icyampa buri wese kamenya ukuri imbehe munyarwanda tubisobanukirwe uzagera kure barahiye Gorosum